You're with SBS Radio.
26 jir ah wuxuuna qabaa down syndrome oo ah in aqliga qofka uusan sida dadka caadiga u korin. Lijian Zurich waa hooyo ka soo jeeda Croatia waxayna mashquul ku tahay xanaaneynta wiilka iyo hawlo badan oo kale. Waxay sheegtay in xanaaneynta wiilkeeda ay tahay hawl aan joogsan.
This fear of him not fitting into this world, fear of not being accepted, and then as a mother you do want to hover over them even more because you want to be everything and everybody.
Waa cabsi aad ka qabto inuusan adduunka la qabsan karin, cabsi ah inaan la aqbalayn oo dadku aysan ogolaanayn. Hooyo ahaan waxaad rabtaa inaad mar kasta dul joogto oo adigu u noqoto wax kasta iyo qof kasta. Sanadkan markii ugu horreysay muddo 25 sano ayaan 2 asbuuc dalxiis aaday oo isaga aan ka maqnaa. Mararka qaar dadka waxanaaneeya waxay maraan xaalado dareemo adag ah iyo caro oo ay dhici karto inay waxyeesho xiriirka ay dadka kale la leeyihiin.
In marriages, it can cause a lot of friction, speaking to other wives and our husbands, and they do complain a lot.
Guurka khilaaf ayay ku abuuri kartaa. Markaan la hadlay xaasas ama odayaashooda kale, waxay ka cawdaan in xaasaskoodu waqti badan ay ka qaataan qofka ay xanaaneynayaan, oo qofka ay isqabaan uuba dareemo inuuba liiska meesha ugu dambaysa uu uga jiro. Culayska saaran dadka xanaaneeya caruurta curyaanka iyo qaraabada jilicsan ee da'da ah, dhibaatadu way uga sii badan tahay qaxootiga iyo soo galootiga aan afka aqoon ama luqadda Ingiliishku ay ku yar tahay.
The problems are multiplied because even speaking English as well as I think I do and knowing a lot, but when you come to the
dibaatadu waa mid sii badata sababtoo ah luqadda oo aan aqaan iyo waxyaalo badan oo aan ogahay, laakiin marka dalka ku cusub tahay oo aadan aqoon shuruucda oo aadan ogeyn adeegyada jira, markaas dibaatadu way ka sii badan tahay. Iyadoo Australia ay sii kordhisay qaxootiga ay soo qaadato oo ah 18,750 sanadkiiba, tirada dadka xanaanada u baahan ayaa sidoo kale sii kordhaya. Qaar badan oo dadkaas ayaa soo maray cadaadisyo, tacadiyo iyo dhibaatooyin la xiriira xuquuqul bini'aadan oo ay ku jiraan jirdil, dagaalo, dad qoyskooda ama saaxiibo ay ku dhinteen dagaalada, iyo waqti dheer oo ay xurriyad la'aan ahaayeen. Dhibaatooyinkaas qofku soo maray ayaa saameyn weyn ku yeelan karta caafimaadkooda maskaxeed iyo kan jirkaba, sida ay sheegtay Karina Tran oo u shaqeysa ururka naafada Australia.
Because they don't know how to express their feelings, so they tend to harm themselves. Some would harm others, and they don't know how to communicate, so they would hit the wall.
Maadaama aysan aqoon sida ay dareenkooda u muujiyaan, waxay isu geystaan dhaawac. Qaarkood dad kale ayay dhibaato ama dhaawac u geystaan, ma yaqaanaan sida dadka loola hadlo. Marka derbi ayaa hortaagan, markaasna dhibaato ayay isu geysanayaan ama dad kale u geysanayaan. Marka waxaa jira baahi weyn oo loo qabo shaqaale caawiya dadkaasi. Xirfadda ah inuu qofku noqdo mid dadka xanaaneeya, ayay tiri Katrina Tran, waa mid dhibaato loo maro. Talaabada u horreysa haddaad doonayso inaad noqoto xanaaneeye waa inaad koorso ka qaadato TAFE-ka. Waa inaad ka bilowdo certificatory ama tan afraad oo ah adeegga naafada, kadibna aad kor u socoto. Karina Tran ayaa sheegtay inay tahay shaqo rag iyo haweenba ay guul ka gaari karaan oo horumar ka samayn karaan. Dadka waxanaaneeya ayaa door libaax ka qaadan kara sidii looga caawin lahaa dadka ku cusub dalka siday u degi lahaayeen Australia. Karina Tran ayaa sheegtay in TAFE-ku hadda bilaabay inay bixiyaan koorsooyin ah adeegga naafada oo ku baxa luqadaha bulshooyinka qaar, kuwa kalena loo baahan yahay in la sameeyo. Ken Lee waxay ka tirsan tahay koox caawisa dadka waxanaaneeya oo New South Wales ka dhisan.
The carers that I'm working with are the carer for family members from Vietnamese background and also
dadka waxanaaneeya oo aan la shaqeeyo waa dad xanaaneeya qoysas ka soo jeeda Vietnam iyo China. Laftooda waxaa dhibaato ka haysataa inay tagaan goobaha macluumaadka lagu bixiyo sababtoo ah afka ma yaqaanaan. haddii aad doonayso inaad noqoto qofka dadka xanaaneeya ama aad doonaysid inaad heshid macluumaad ku saabsan luqadaada, booqo carergateway.gov.au.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.